Tuckabee Hits.
My bestie.
Game walijua peni kizidi nitaacha
badai sana
walizani na kam na kupotea eti wameanza wao mimi
badai sana
nimewapita na tamani kuangoja kufikia mali nipo
badai sana
yeah. Mutaweza hii kichwa hizi fikra huku takuvuka mbinde
badai sana
kuchanganya kanye jiga wizi kwenye ngoma yangu hiki tusio
badai sana
magazeti na TV kuhusu HIV kwamba itaisha leo
badai sana
hata malaya alizaliwa na bikira so tumia mpira uishi ufe
badai sana
mini kijana nipo nini majukumu mambo ya kuvuta jiko
badai sana
funda fungua macho mimi hutoniona labda nifanye kusubiri kwenye kona yuma nimekocha upukare sana pere kunipata badai sana
ino mano mano mani
kuwacha hii kitu napo nipeleka mbali kichwa badai sana walivyo sura umbika mgongo ita mimi kukata wito kwenda
badai sana
kama ni happy na jichana sana misi jui kesho zitaisha leo
badai sana
si mina jua mwanzo na kati ni vipi ni stati hadi nifike mwisho
badai sana
kama ni demo ongo pia yeye akijua wewe yuko nobody si badai sana nitaperi na mimi ni kuzurumu tukija chindwana kukombere
badai sana
kama kuiba tunaiba sio sana kujipanga wakijua kuko
badai sana
B hits ni army na rapa tino kile tatizo kulitatua ni
badai sana
badai
yo
badai sana
badai yo badai sana
badai
yo
badai sana badai
sana badai sana
usipastava zila kwa zima so mini mebai yangu mpaka ishe
badai sana
sana sneaker jeans na flana za ujana kufulia tu
badai sana
kuwacha ngumu utaacho mpoko jo mapenzu pofu unachako gai
badai sana
mikwako nini mwenzako atapata lini mpaka ujue faida yangu
badai sana
sini maisha inapanda na kushuka ikishuka tukuludi juu
badai sana
tumeingia kwenye giza na tumepotea siku tukijua njia
badai sana
hey badai haters haters oh yeah badai mister daddy mom brother say badai sister badai jamaa mimi na nyinyi tena
badai sana
funda fungua macho mimi hutoniona labda nifanye kusubiri kwenye kona yuma nimekocha upukare sana pere kunipata
badai sana
ino mano mano mani ino mano mani ino mano mano mani ino mano mani ino mano mano mani ino mano mani
took up
my bestie.